Isaiah 4 verse 1. Ngalolo suku abesifazana abayisikhombisa bayokubamba indoda yinye bathi siyakudla isinkwa sethu sembathe izingubo zethu masibizwe kuphela ngegama lakho ususe ihlazo lethu. Verse 2. Ngalolo suku ihlumela likaJehova liyakuba lihle libe nenkazimulo nezithelo zomhlaba ziyakuba nodumo nobuhle kwabaphunyukileyo bakwa Israel. Verse 3. Kuyakuthi yena oshiyiwe Siyoni nayo sele Jerusalema bathiwe bangcwele bonke abalotshelwe ukuphila eJerusalema. Verse 4. Lapho inkosi igezile insila yamadodakazi aseJerusalema, nalapho isihlanzile igazi laseJerusalema phakathi kwalo ngomoya wokwahlulelwa nangomoya wokushisa. Verse 5. UJehova uyakudala phezu kwayo yonke indawo yentaba yaseSiyoni naphezu kwemihlangano yayo ifu nomusi emini nokukhanya kwelangabi lomlilo ebusuku ngokuba phezu kwayo yonke inkazimulo kuyakuba khona isivikelo. Verse 6. Kuyakuba khona idokodo libe ngumthunzi ekushiseni kwemini nesiphephelo nesivikelo ezivunguvungwini nasemvuleni.